wange nange kweno se mubanji bali nababwe lwachi bakulemesa Yesu bali nemisimu bali nalubale bali nanebitega kambye byachikambe chatte nange mundekero wange omukwano gwo kutereke tokusabukulula kumuwe Yesu yana kukwekula yakumanya ngane sitena kumanya yakulonda era nakusaula ekologosa watu yakufirira ekigambo kye n'omusayi gwe bye byaponya Yesu ye wange nange kweno nse mubanji bali nababwe lwachi bakulemesa Yesu bali nemisimu bali nalubale bali nanebitega kambye byachikambe chatte nange mundekero wange sijerabira sitani lwe yanimba yanimba nesibeirize mu mulimu obukumi nanazaoleza nepongo mbubigabo omukisa naye mukama olina manyi wenaziba maso wagazibuza nfufu wenalwala ebigenge wabiwonyeza mu kidiba endwadde z'ensi we zanumba kwasigoba ne siddukawo Yesu ye wange nange kweno nse mubanji bali nababwe lwachi bakulemesa Yesu bali nemisimu bali nalubale bali nanebitega kambye byachikambe chatte nange mundekero wange
the magic on the beat.
Maso kulaba mukama nga yafuga whenever tukane wewe kweka era alifuga mpuse manyi mamba ye katonda wange era nga manyi teriyo mulala mwenkana ngane weselela bitali nyala mamba che yakoze chantisiza we yasire tusena gwa yaliseri nyarya Yesu wabanga mama muwe chitibwa ngane tata muwe chitibwa nange ngenda ne Yesu ngenda ne Yesu Yesu ye wange nange kweno nse mubanji bali nababwe lwachi bakulemesa Yesu bali nemisimu bali nalubale bali nanebitega kambye byachikambe chatte nange mundekero wange Yesu ye wange nange kweno nse mubanji bali nababwe lwachi bakulemesa Yesu bali nemisimu bali nalubale bali nanebitega kambye byachikambe chatte nange mundekero wange.